olo e mafuta male SBS Samoan.
Ai o sauni atu le malo tele i le loulou ina mai o lana tala i le tupe i le vaiaso a sau. Ua aumaia e le faalapo tupotonga fesoaswani a le Ekalesia Engelani le Anglicare Australia, se faamanatu i le tūlanga mativa ma le le tango lima o loo yainisi o tangatai au se talianei. Ua faitau masina o faalongoina le upu inflation i talafou. O se faata ita inga faingofia o le inflation, o le si itanga i le tau o oloa ma au aunanga, ae tū maupea totongi ma benefiti po o tupe maua i le tūlanga o yai. O oloa ma au aunanga sa se lau tā la le tau i le tau sangana te enei, ua se lau ma le ono tā la le tau i le tau minei, ona o le si itanga e ono pasene i le inflation rate. Na sao noa le teutupe o le malo tele Jim Chalmers, Elena o au se talia o lo oa afia i le si itanga i le tau o le soifuanga po o le inflation.
Inflation is high and rising and global growth is slowing and both of these things have a direct impact on Australians and their living standards.
I le reporti a le Anglicare Australia, e whaingoina o le nothing left to give, olo o au mai ei se ata o le tūlanga olo o a awhia ai nisi o tangata, ona o le taungatā o le tau o le soifuanga o ei nei. Na whaalia le whaatonu o le Anglicare Australia Casey Chambers, le toatele o tangata ai maise i mātua olo o tausi toatasi whanau po single parents, ua tili atu i le Anglicare Australia mō se whesoa soani.
One in six Australian children lives in poverty. In fact, 40% of the people who come to our services at the moment for emergency relief are actually parents.
Inisi o vāenga o le atunu una i e sānoa o lo o saili whesoa soani fo i matangata o lo o whai ngā luenga, ai ua matua le lava le wha asoa.
We've talked to all of our emergency relief services right across Australia, in regional, rural, remote, in every state and territory. And what 100% of them tell us is that there's an increased demand for their services. An increased demand in terms of the number of people coming to them, but also a change in who is coming. So 3/5 of them are telling us that more people are coming, working families.
Casey Jambers le whaatonu o le Anglicare Australia. O se tūlanga e whaapopole i nai, le vaenga i le lumanai. Malele mawhaia e nisi o nei tangata, ona o oi se tūlanga sa oloto, mai le pā pui pui o le mativa malele tāngolima. I se suasuenga pisi nisi tū maoti le Henry Soul Trader Pulse Survey, na iloa ai le tipi o le a whai o loo totongi e nisi i a lātou whaaputunga o le super po le superannuation. Ato ai manisi ua le o toe totongi e ni super, ona ua ave le whaamuamua i le totongi no pili. O le toa tele, o le tū pāoti nā matama e tai. O le whaafita au li tele mō a inga i le taimi nei, o le tau o fale. Ai maise i lesi itanga i tului po o interest rates ino no ngā tupe mō mokesi po home loans, e pei ona le whaatasi ai whaatele ona whaatunuina e le Reserve Bank i le tausanga nei. Nā whaalia e Martin North o le whaalapo tuputonga le Digital Finance Analytics i le SBS News, o le whaase 45% o tangata o lo o tutongi mokesi le atunuu, ua i se tūlanga whaingata. Ai mō tangata whai mai po migrants, e lata i le fitu se fulu pasene, wō o i le tūlanga lea, ua a mata ona uti uti le whaa soa.
Across Australia, 45% of households are actually in mortgage stress. But if you look at these newly migrated families into Australia, we were seeing 65 to 70% of those actually registering as stress. So they're much, much more exposed than the average Australian.
Martin North o le Digital Finance Analytics. Ai lēna o tangata o lo o tongi mō kesi, bo o tōngi tongi mō kesi, mō le tau o lātou whale o lo o a awhia. E ui whesa o swani e le mālo o tele i tupe maua. Ai na whaalia e le tamaita i o Kate Colvin o le whaalapa tupotonga Everybody's Home. O le tau o rent po o fale mau tutongi, o lo o matua maa walunga mawhaingata i le toa tele o na ngafatia. Ai atu ua se fale ona o le tau ngata. E fiu e su e se isi fale tau ngofie e rent pe mau tutongi ai.
Over the past year, rents have increased by 15.1%. And in some locations, it's increased by more than 30% over the past year. So really massive increases. And combined with that is incredibly low vacancy rate at 0.9% nationally. So if people do try and move house because their rent's expensive, they find that it's really hard to find another rental property. Look, what we're seeing is that the rents have gone up so much and over a number of years now that it is affecting a much broader group than those that we generally think of as being on low income. So increasingly low income workers, low wage workers, even people who've got really significant rental bills, you know, even modest income workers are struggling to manage the costs of rent.
Kate Colvin, Ole Everybody's Home. I le tala I le tupepe ona sauni atu le atunuu, e laulauina mai le vaia so o muamua, o le wha amanatu mai le wha atonu o le Anglicare Australia, I le tautupe o le mahalo tele, o le whainga luenga o se tangata I aso nei. E le o toe pui pui ai, se a tangata, mai se tūlanga mativa ma le tāngo lima, pe a mā walalo le tatongi, a e toa tele maisi tangata e tausi ai. Le whaatonu o le Anglicare Australia, Casey Chambers.
There'll always be a need for emergency relief. It's actually the genuine safety net when you have a budget emergency. But when we see working families, when we see aged pensioners, when we see people with disabilities, when we see people on payments who are requiring emergency relief weekly to make the budget ends meet, we know that something's gone wrong. We know that this isn't sustainable.
Ai o tālia le tala ili tupe. Na poloa I mai e le teutupe Jim Chalmers o le tiu te tau ave o le malotele o le fesoa soani lea I le atunuu I te imi whaingata e pei ona tātou iei nei.
It won't be flashy, it won't be fancy, but it will recognise that Australians are under the pump right now. They've had enough to deal with as it is before the costs and consequences of these natural disasters. This is a human tragedy with economic costs. Australians are there for each other when times are tough, and the government will be there for them as well.
Le tautupe o le mālo tele Jim Chalmers, ai o sauni atu I le laulauina mai o lana tala I le tupe mua mua, talu o na tūla I mai le whainga mālo o le Labour I pālota mō le pāle mene tele nā tuana I nei. O le ripoti le nā na wha maupōpoina e Deborah Crowak mō le SBS News.
Toi fia whaafafonga I nisi tala whaapea? Whaafafonga I le Apple Podcast, le Google Podcast, Spotify, ma po fela vai mawailau podcast.